bwe mba nkulondola laavu bwebeera bwetyokalie omanyi bebi laavu wetula ekira kamasanda kusupagulu nange bwe mbeera ekiwubalo bwentunula mutirisanta ye mulimu nebuuza tyoba bakute obuwala wa aitokale bebe mbatyawone kulengera kusunze kale mumutima ne ngoma tyomulungi asunze kawerete bebe sasana mulubiri lwetunfula muzana kane kumachuchukayo tababiri akasana if you believe in love love can make you fly manyolusi kukirize oba gwe kumbe wacha na misumali omukwano gwo wasiga gwe kamulali wambalagala lumu switi nempulira ayayayayaya kunze kangumo mwana kamuwe labe tumbe mumutima kamume zelafia labu nkuwe
remember where you got it from. www.djericom.com